Ebenga bitatu kwa ligamenti rangiri denga bwegenda kukubaganya ebirowoozo mu kabineti ku nteekateeka gy'emaze ebbanga ng'eruubirira okuteekawo ng'eno y'okusoma okw'obwereere mu masomero gaayo gonna awatali kusasuza bazadde yadde kikumi. Omwogezi wa minisitule y'ebyenjigiriza mu ggwanga Dr. Dennis Mujimba yatukulidde bino era ategeezezza nti ebbula ly'ensimbi awamu ate n'okusoomoozebwa okutonotono okuliwo mu mateeka agalina okulungamya enteekateeka eno byebyadde bikyasibidde ddala okugitongoza enteekateeka n'eruubirira okujjawo okusasuza abazadde ensimbi mu masomero ga gavumenti aga bonna basome ku mutendera gwa primary ne secondary era nga gavumenti egamba nti yeetaaga tiriyoni emu mu obuwumbi 46 okugiteekesa mu nkola mu bbanga ly'emyaka 40 wabula nga mu kaseera kano egamba nti waliwo obuwumbi bw'eza Uganda 29 bwokka ku nteekateeka eno ku buwumbi 5.18 ezeetaagisa mu mwaka gw'ebyensimbi ogujja. Bino bijjidde mu kaseera ng'ebbanga eriyise bannabyanjigiriza bazze emulugunya ku nsimbi gavumenti zeeteeka mu masomero gaayo aga bonna basome nga bagamba nti tezimala kuyimirizaawo masomero gano era nga bazze basaba nti zongerweko ekintu gavumenti kyegamba nti ekiro eruubirira okukituukako.